Igitondo kiza kuri mwese abateze amatwi BBC. None ni kwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Uyu munsi turi mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu, tuganira na Bwana Senyeri Salassier wahoze ari umwe mu barindaga umutekano wa Perezida Habyarimana Juvenal waguye mu ndege mu mwaka w'1994. Salassier w'imyaka 69 avuga ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo yari arinze indege Falcon 50 ya Perezida Habyarimana yari ku kibuga cy'indege i Dar es Salaam muri Tanzania, yamenye amakuru yuko iyo ndege iza kuraswa, nawe ayamenyesha ababishinzwe, ariko ngo Habyarimana ntiyabiha agaciro. Ese ayo makuru yayabwiwe nande? Turabyumva muri iki kiganiro. Avuga kandi ko abapilote b'Abafaransa bari batwaye iyo ndege nabo bamenye ayo makuru y'ihanurwa ry'indege. Basabye ko indege yagwa ku kibuga cy'indege igoma muri Zaire y'icyo gihe, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo ntibyemerwa. Senyeri washoje akazi ka gisirikare ngo afite ipeti rya sergeant avuga ko nawe kimwe n'abandi barindaga Habyarimana batagiye muri iyo ndege kuko Habyarimana yemereye gutwara Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abari bamuherekeje. Nyuma yaho indege yabo igiriye ikibazo ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam muri Tanzania. Muri iki kiganiro kandi Senyeri aranavuga ku rupfu rw'uwari Perezida w'inzibacyuho Theodore Sindikubwabo, ndetse n'uko we yavanywe mu mashyamba ya Walikale mu mwaka w'2002 agatahurwa mu Rwanda atabishaka. Ihanurwa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana muri 1994 ryakurikiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu myaka yashize hagiye habaho amaperereza atandukanye ku ihanurwa ry'iyo ndege. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu Faransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ifungwa. Dosiye y'iyi ndege yari irimo ba Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yateje umwiryane hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'Ubufaransa mu myaka hafi 25 ishize. Umwanzuro w'urwo rukiko rwa nyuma rwo kujuririramo imanza mu Faransa washyizeho iherezo ku iperereza ku bagize uruhare mu iraswa ry'iriya ndege mu nkiko z'Ubufaransa. Senyeri Salassier ntavuga ko azi abahanuye iyo ndege, ariko avuga ko bari bamaze igihe babyikanga. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. Nongeye kubaha ikaze.
Nitwa Senyeri Salassier, wavutse mu 1957, nashakanye n'umugore umwe muri 86, tubyarana abana batandatu. Rero nsubiye inyuma ho gato, yansanze nari umukozi wa leta mu rwego rwa gisirikare. Nari narize amashuri abiri ndacikisha abiri yisumbuye, nyuma njya mu gisirikare muri 77. Nyuma ninjirira mu Bugesera, mvuye mu Bugesera ndangije ubumenyi rusange bwa gisirikare, biba ngombwa ko njyaho bita mu Bigogwe, ikigo cyatozaga abasirikare iby'ubukomando.
Mu Bugesera ubwo naho ni mu kigo cya gisirikare?
Nacyo cyari ikigo cya gisirikare, babanzirizagamo kwiga ibya gisirikare muri rusange. Rero nahamaze amezi 6, baza kutujyana mu Bigogwe mu kigo cyakarishaga abasirikare, niko nabivuga, mu rwego nyine rw'akazi ka gisirikare. Mpava mfite brevet A, baza kuntoranya njya mu kigo cy'i Kanombe. Ubwo mu Bigogwe nahamaze amezi 3, njya mu kigo banjyana mu kigo cy'i Kanombe mu kompanyi yakoreshaga imbunda ziremereye yitwaga SP. Nahamaze igihe kingana ejo kumara n'umwaka, banjyana na none mu kigo cyo mu Muhima cyabagamo abasirikare barindaga umukuru w'igihugu.
Iriya ka Muhima, ahahoze ka Muhima mu bice byegeranye na gereza,
nahahoze gereza haruguru ya gereza rwose aho ngaho. yari mu marembo ya gereza
buriya cyari kigo cy'abarindaga umukuru w'igihugu
habagamo imitwe ibiri abarindaga umukuru w'igihugu n'ababona kwita abapolisi b'abasirikare police militaire PM ubwo rero ni mwubwo buryo muri make nakoze akazi ka gisirikare
hari ibyo uvuze ngo brevet uvuga brevet A ubwo habaho na B na C bimeze gute
habaga brevet A ariyo yabaga irimo abantu ihabwa abantu bujuje ibyasabwaga n'umukomando wuzuye hakaba na brevet B utashoboraga kuba yahabwaga abantu batashoboraga kuba barujuje ibyasabwaga nanone ku musirikare w'umukomando yari iyo urwego rwa gatatu narwo rwari ruhora ariko rwari muri rusange nta zina rindi rwagiraga
hanyuma ubwo ubaye umusirikare wenda usanzwe cyangwa se hari n'andi makosi wakoze izindi nyigisho wahawe zihariye
narazihawe izo nyine ku urinda nk'umukuru w'igihugu nabanjirije kuzimbunda ziremereye mpabwa inyigisho zo kurinda abayobozi barimo umukuru w'igihugu niga ibya mekanike niga no gutwara imodoka nguko rero ngaya makosi nakoze ibya gisirikare ibyo ne byarahinduranyaga nyine uko ibyo bakeneye nkaje kubyika
aha niho nari ngiye kugera kukubaza ngo wisanze ute mu basirikare bari mu mutwe warindaga perezida Habyarimana
ntabwo nisanzemo ahubwo nagiyemo ndi mu mutwe wakoresheje imbunda ziremereye habayeho kuza mu kigo c'i Kanombe kuko cari kirimo imitwe myinshi baraza bafata muri batayo para yabagamo bafata muri kompanyi sp ariyo nabagamo noneho batubaza ibibazo bijanye n'ibya gisirikare noneho mw'urwo rwego ni gutyo badutoranije batwahamagaye turi nk'abantu 42 ubwo tuvamo turi batandatu batujana mu twurinda perezida
ubwo wari ufite irihe peti
icyo gihe nari nkiri soruda kuko nari mushahara nari maze mu gisirikare imyaka ibiri
mu kurinda uwari perezida Habyarimana wari mu rugo wari mu bagendanaga nawe wari hafi ye bimeze gute
nkigerayo hari abo bita ngo ni ukurindira kure yenda kurindira kure bivuze ngo mukora izamu mumurindira murinda urugo mukarinda perezidanse mbese aho akorera ahafite aho yari afite ntabwo za rezidanse naho yakoreraga mu biro kuri plateau hejuru mu mujyi yakoreraga no mu rugwiro
mu mujyi ni hariya hari ibiro by'umujyi wa Kigali
ubungubu niba hari minisiteri ya finance hakaba minisiteri y'ububanyi n'amahanga hakabaho beka noneho perezidansi yari iriyo mwayo mazu aho hagati niho yabaga niho yakorereye igihe kirekire ikindi akaja mu rugwiro
ubwo bagushyira mu bari hafi
ubwo rero yarakomeje maze kuba specialiste mu nyigisho baduhaga byabaye ngombwa ko njya mu bamwegereye bakoraga esikorute ngenda nkora esikorute bisozwa no ku noneho no gutwara imodoka zintu zanamuherekezaga
hanyuma waje no kuba mu rugo iwe nk'umurinzi cyangwa
mu rugo twabagamo aho ngaho twamutegerezaga ngaho twicaye agasohoka mu nzu akinjira mu modoka tukamuherekeza ku biro akava mu biro akagaruka ni gutyo
ubwo ni hehe ni Kanombe ni mu Kiyovu
yabaga i Kanombe ubundi akaba mu Kiyovu byaterwaga naho yumva ashaka ku
reka tujye mu kwezi kwa 1994 tuvuge ku nama yabereye i Dar es Salaam ufite byinshi ufite ibyo wasangiza abantu iriya nama yabereye i Dar es Salaam
yego
yari inama y'abakuru b'ibihugu yize ku mutekano w'akarere Habyarimana yagiyemo mwebwe wowe nkaba murindaga duhere ku munsi wo guhaguruka I Kigali I Kanombe duhishusho yuko ibintu byagenze ko
mu kwezi kwa kane ndibwira hari mu mugoro wa ku itariki ya gatanu niwo baje kumfata aho nari ndi muri escorte tugiye kuja kuzuza formalite zo kujana n'umukuru w'igihugu kuko byari bisanzwe iyo abagagiye hanze rero bamutubwiye ko tugomba kujana n'umukuru w'igihugu mu gitondo cyo ku ya gatandatu z'ukwa kane twamaze kuzuza formalite duri ko twabanzaga kudusuzuma uburwayi bashaka ko babona ko tutabufite ubwo rero nanone tumaze kubyuzuza saa munani za nijoro twebwe twagiye n'indege yakoreshwaga n'abapara bikanombe
ubwo ni mu rukerera
twebwe
n'abanyamaguru
yego turagenda tugera I Dar es Salaam tukihagera twahasanze ekipe yabo kwa Mobutu bataratubwira bati esi muraje tutituraje perezida wanyu araza tutari inyuma ati marshal twebwe ntabwo aza kuko hari amakuru avuga ko ashobora kubarasa mwabibwiwe nande ko muta mwabivuze he kugira ngo natwe tubimenye atubwo hari inzego zibiza ariko twibuze ayo makuru turayafite na n'ubu turazinze twe tugiye kwigendera ubwo rero byarimo hano mu gacuga cye rwose nko aho mu rukerera nk'uko bivuze yarageze ku kibuga baje mu nama muri hoteli Kilimanjaro
ku kibuga wagiyeyo nyine ku rwego rw'umutekano we kandi wari mu barinzi ba hafi ku kibuga mwagiye kumusanganira
yadusanze ku kibuga
cy'indege
cy'indege aho ngaho twagize ni naho indege yamushikanye inaje hamwe n'iyo twagiyemo imodoka ziramufata aja mu nama muri Kilimanjaro Hotel
abo kwa Mobutu kuko Mobutu iyo nama we ntabwo yayijemo
ntabwo yayijemo Mobutu
ariko advance pato yo yari yahageze
nayo makuru twasanze ariho bakiyamenya niko batubwiye
ntimwinjiye muri detail ngo mubiyungurure neza mufate ingamba
nta detail twinjiyemo ahubwo byageze kuko nje noneho inshingano nahawe kurinda indege gusigara ku ndege
ntabwo wagiye mu nama
ntabwo nagiye mu nama njewe byabaye ngombwa rero kuko nandi hamwe n'abapilote bigeze nko mu masaha saba umupilote mukuru wa Romadero ko bari batatu araza arambwira ati muzi ko hari amakuru avuga ko baturasa
umwe mu bapilote
wagaragara nk'ubakuriye twamwitagara Montagne ubu rero akimara kuvugwa byabaye ngombwa ko natwe uwo mwanya byihuse tubigeza kuri perezida
tukiri aho wowe wumvise ubwo butumwa wumva ni ikibazo gikomeye
cyane
hanyuma ubwira nde muri
mubegereye mageza wa chef du protocole
niwe wabibwiye
yego ubwo runa we yarabimubwiye
ntabwo we yigeze kuba mu mutwe wo kurinda Habyarimana
yabarizwa muri leta major mu nzego za leta major ntabwo yabaga mu mutwe urinda perezida w'abarinda perezida uretse ko yara ubu ni ukuvuga ko akazi ke kara ko nyine gukora protokoli ya presidence yakoreraga mbese muri presidence muri rusange
urabimushyikiriza ubwo wavuye ku kibuga ujya kumureba aho ari cyangwa hari uburyo mwahamagaranaga
twarahamagaranye avuga ko rero amubwiye ko nta kibazo ubwo twarakomeje
mageza yagushubije ngo iki
mageza yavuze ko twe dukora akazi kacu niko yavuze
ariko ubutumwa yarabumushyikirije
undi arabwakira ariko aravuga ati nibyo ndabyumvise ni nako yambwiye mageza ubwo rero byageze nk'umuntu mugoroba intuza y'abarundi iraza ubwo ni ukuva perezida w'umurundi
Cyprien
Ntaryamira rero asanga indege iri gupfinata yanze kwaka iri kwaka ikazima hadaciye akanya na Habyarimana barahageze ahageze tibite ko waje kutari winjira ati ndege yananiranye tiyananiranye no twajana saho ubwo twagira abagomba kujana nanje basigari bose weho hinjire mu kipe yawe birumvikana ko haragenda n'igice kimwe cyabo turi kumwe ubwo yavugaga nk'abarenzaho bari bantu za muri presidence ati none tugiye n'ugira Kanombe indege yahita gukomezanya ibujumbura aba bazazana n'iyo ndege igize iyo yawe iramutsikize yahise yemera barinjira kuko rero yinjiye tugiye kubona tubona rongi arasohotse ari kubera umusirikare witwaga Gastari yarasigaye na Dr. Kingine wamuvuraga
Gastari yari chef d'état major
yari chef d'état major kwa barambwiye ati Nsabimana kuki usigaye ati rwose nagira ngo nsigarane n'aba basirikari ejo tuzazane ino hara gasima kagura ku giciro gito nagira ngo nzarebe ko nazana agasima ko kubakisha ubwo nibwo yamubwiye ati yanabivuze mu gifaransa ngo monte kuriru
abwira Gastari
yaruriye nacyo ngeneye wari nk'inyuma nawe baraje yarasigaye ngo ati nawe wari usigaye hose ngo nari kuvurwa nandi iyo ngira ikibazo nkarwara ubwo nawe yarinjiye ubwo nibwo indege bayifunze umuryango ngo mu masaje gushira saa tatu z'ijoro nibwo menaja w'ihoteli yaje yaravuga ati delegasiyo y'u Rwanda iri hano iri hehe wari ushinzwe ntuzana waramuzana muzana ku mashambure yacu nuko ati habaye ikibazo indege irarashwe abarimo bose barahiye timwihangane kuko rero tubyakira gutyo tugwa mu gahundwe buca mu gitondo nibwo haje umugabo muja kuresha wese wo gusumba gake araza araduhumuriza yari asanzwe muri Tanzania yari impunzi ati bibereye mu Rwanda nagahuma umunwa ati ntabwo ibintu biragenda neza ndetse bamwe batangira no kwanga kumuvugisha ariko nje rwose navuganye nawe sino n'ukubibona biragenda bite ati ejo nzagaruka hano nzababwira uko bizaba bimeze nuko ubwo tugiye kuba twumva ko twarakurikiraga ibinyamakuru muri Tanzania byo byasohoka buri gitondo twaje kumva tukumva ngo mu Rwanda ngo imivu y'amaraso yatembye
tugarutse ku ndege gatoya umbwiye ko indege y'abarundi yari itwaye perezida yamutwaye Dar es Salaam mu nama perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yanze kwaka
yaratsirazima irongerera kirazima
ubwo ababa bari ku burinzi bwayo ntacyo babajijwe cyangwa nuko indege wenda yibishaje cyangwa se
bavugaga ko nyine yatutumaga n'icyotsi cyinshi bavuga ko ari pane tekinike
yo ntabwo yari itwawe n'abazungu nk'iyo yanyu
yari itwawe n'abirabura n'abahundi yacu niyo yari ifite abapiloti b'abazungu
hanyuma Habyarimana abwira generali Nsabimana wari chef d'état major amubwira ati monte we na n'umuganga Dr. Akingene wamuvuraga wowe wari uri hehe icyo gihe
nari mpagaze aho neza nje nari aho ngaho ku muryango hari urugi ruba rufashe hasi niho nari mpagaze
ubwo ya indege barayifunze bamaze kuyifunga umuryango arongera bararufungura arasohoka kubabwira
oya ntabwo rwari rwakiyeguye ngo ruje ku ndege ahubwo yagezemo rugikinguye umusirikare umukurikiye umuntu uza w'abasirikare wo mu rundi wa nyuma yinjiye dore ko binjiyemo ari batandatu abasirikare b'abarundi yinjiyemo ahurirana na Habyarimana asohoka yego
aza kureba mu bo bari bajyanye
aje kuri yo Nsabimana kuko niko byagaragaye kuko niwe yahamagaye
none Nsabimana ajya kuvuga ngo ngo rwose nashaka gusigara kubera sima nashakaga gutwara mu Rwanda ngo hanigura make nawe yari afite amakuru
birashoboka ko nta naganiye nawe
ntabwo waganiriye nawe wabonaga afite ubwoba se
ntabwo ntabwo yari afite wabonaga ari nk'ibisanzwe ariko nyine nkurikije uko yari amaze kuvuga ngo yari yafashe amakuru nawe afite ibyo kwepfo birashoboka neza yatugezeho urumva nawe yahise amugeraho
hanyuma dr akingene yewe ntabwo mwari mwigeze muganiraho ngo wumve ko
nawe ntabwo twigeze tuganira urumva yari yagiye kuri hoteli yabereyemo inama azana nabo tubona nyine bibasa n'abasigaranye natwe tudasobanuye batanu bitubwiye ko turasigarana twabimenye ko bari bacirembye natwe tubona basigaye twagiraga hari wenda ngo babyumvikanyeho na chef d'etat tugiye kubona tubona asohotse mu ndege ahamagara nsaba imana aboneraho no kubona kingeneye
Habyarimana bava mu nama wowe wambwiye ko wari wasigaye ku ndege ku kibuga cy'indege uyirindiye umutekano hanyuma bava mu nama ibyo ari byose yakunyuzeho ajya kwinjira mu ndege uzi neza na message wahaye mageza wari ushinzwe protocole wabunaga ameze gute mu maso
Habyarimana rwose uko yari ameze nani ko yari ameze ndetse yarani no guseka anabwira ntaryamira yari guseka ndetse none uremera ko tujyana ubona nta kindi kibazo afite
adafite ubwoba
ntabwo nabonaga
ubundi abo bapfanye mu ndege bo mu Rwanda harimo abamurindaga wenda bari hafi aho ngaho n'abandi bakomeye ni bari bangahe
uwagiye ari umusirikari mu bamurindaga ni wari ntuza officier d'ordonnance bagaragaza abandi bose bari abasivile uretse nyine na chef d'etat major wari urimo abandi basirikari bose twarasigaye
abandi barabi Burundi
abandi bahagiyemo ndi uko nibuka munirenzaho yari yakoraga muri presidence ariko abasirikare bagiyemo nubo bagaragaza niyo twabanaga muri garde presidentielle agenda ari officier d'ordonnance ubwo rero na gastari abandi bari abasivile
ubundi ko bivugwa ko general Nsabimana bitaga gastari atagombaga kujya mu butumwa bwo muri Tanzania ko bivugwa gutyo byo byavuye
nibyo kuko umusirikare twari turi kumwe bazanye wasigaye ku kibuga akazana nabo n'iyo ndege twitaga Amstel yatubwiye ko Habyarimana kigera ku kibuga urumva abantu binjiraga mu ndege ari uko bamaze kumwakira hageze noneho bakinjira akabona kwinjira mu ndege ubwo yarahageze arabaramutsa kibaramutsa ati Nsabimana bite abona afite tendance yo kwinjira mu ndege ati bite ati ni byiza mu generali ubwo rero amubaza hagiye ati tugiye kujana anamwereka ordre de domicile ubwo rero undi asa n'uhagaze gake nuko tusava ubwo barinjira baraza bigaragare ko nawe yatangajwe n'uko ajiranye na Nsabimana
byaramutangaje nta bandi bagiye muri iyo ndege batagombaga kugenda uko mwari musanzwe mugenda ko uvuga ko wajyanaga nawe kenshi kubw'umutekano kuko wari umurinzi w'umutekano nta bandi bagiye muri ubwo butumwa bw'i Dar es Salaam bajyanye na Habyarimana bataragombaga kugenda
sinabimenya kuko abagendaga n'ababaga batoranijwe n'uwitwa Ruhigira muri presidence
nta basivile barimo uretse Dr. Akingeneye
barimo barenzaho nuko ntibuka n'abandi ndibwira ko hari harimo nk'abantu bageze kuri batandatu b'abasivile ntibuka amazina
ariko reka ubundi mu mutekano wowe washinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu mu mutekano w'abantu bakomeye umukuru w'igihugu akajyana na chef d'état major mu ndege imwe icyarimwe byakunze kubaho byajyaga bibaho
ibyo ntibyanabagaho nene mpavu byabyaye hari biriya kuko nakubwiye ko nawe byamutangaje kubona akingene bagiye kujana bambe gastara agiye kujana na nawe nawe yagize confusion akigera ku kibuga
nakubaza nti ubwo indege nyine irahanuwe hari ikindi kivugwa ko n'abapilote wenda wowe wasigaranye nabo ku kibuga cy'indege ko n'abapilote bagizemo akantu ko gushaka no gutinza yuko indege nayo yahaguruka
kandi nakubwiye ko abapilote ahubwo batanifuzaga kwigwa ibyo nibyo naganiye nabo mu byifuzo byabo ntibashakaga ko indege igwa Kanombe bakimara kubona ayo makuru bifuzaga ko yagwa igoma none ahubwo bakavuga ino mu Rwanda akaba hariyo ekipe iramuzana n'imodoka cyangwa akazana helikopteri nibyo bashakaga bifuzaga
ko ivi Dar es Salaam ikagwa igoma
yagwa igoma akaza ngo n'imodoka cyangwa se bakohereza helikopteri ikamuzana
abapilote bamaze
Nyiramontagne wabivugaga ubwo rero ibyo byose cyo cifuzo cyageze kuri Habyarimana ntabwo yacemeye rero
niwe ubwe wabyanze
yaravuze ati ndagwa Kanombe
murabimenye rero yuko indege ye yahanuwe niki kintu cya mbere watekereje mu mutwe wawe wowe ku giti cyawe ariko utagishije inama abandi cyangwa utaganiriye nabo
ibyo natekereje na narabivuze mbibwira abagenzi banje mu mutima wanje nari nasigaye mfite ipfunwe yuko tutaraye dutashe ariko rero tucumva ko indege itwize turavuga tuti ubu twese tuba dutwitswe urya ni Imana yabishatse rya pfunwe nari mfite ryavuyemo kubera ko nyine kumva ko bagenzi bawe kubera ko aho mwagomba kugenda mukagirira ikibazo nk'ico bari bagize uko nitwaye habaye ibyishimo bivanze n'agahinda
mwaje mbere mugi Dar es Salaam nk'abagiye gutegura umutekano wa Habyarimana kuki washakaga gutaha mbere ubundi ntibyari biteganyijwe ko mutaha bukeye bwaho
ubundi twagombaga kuzana nawe
niko gahunda yari imeze
ko gahunda yari imeze
hanyuma we ko nawe bivugwa ko yashobora yagombaga gutaha ku wundi munsi
ibyo ntabwo iyo gahunda ntawe twari tuzi twebwe gahunda yari iyo kugenda tukagaruka yari hari iyo twagiye tuyize
ubundi mbere y'iraswa ry'iriya ndege mbere y'uko mujya i Dar es Salaam umwuka wari umeze ute muri entourage ya Habyarimana mbere y'uko mujya mu nama y'i Dar es Salaam
umwuka wari uhari dusanganywe wari uko kuvuga ko Habyarimana ashobora kuzaraswa bakamurasa haba ku butaka haba mu kirere rero nk'abantu nyine
namwe mwarabisantaga se mwabyiyumvagamo mwarabyumvaga cyangwa mwumvaga ko
tashoboka kubera umutekano muke wari uri mu gihugu kubera intambara yari irimo ntabwo twe nta kintu twanegirijaga niyo mpamvu twabaga tuburi gihe turi maso ubwo rero bakavuga bati icyo bari baratubwiye uriya mu majoro wadutozaga nk'umu uriya majoro ru w'umufaransa
yitwaga
ru yaratubwiraga ati abantu ibyo mbigisha nuko uzarasa karasa kuri sport nta kindi ntimukamushoreho imbunda ngo mumutunge imbunda mwe muzakora ibishoboka muhungisha umukuru w'igihugu byakabititwereka abandi kuko hazaba hari n'ababaga bari muri itinereri mu bafate mbiri nibyo
ibyo
twari tubisanganywe ntibashobora kumurasa kandi aho kumusanga ku ntuza byo ntibishoboka akorera bashobora kubategera mu nzira
hari ibyavuzwe ko mu 1993 Ofwet Boigny perezida wa Cote d'Ivoire yitaba Imana nabwo ngo mwahawe amakuru ko perezida Habyarimana yagombaga kuraswa nibyo
barabivugaga ayo makuru yarahari
mukayumva mutese
twumvaga nyine bishoboka twumvaga bishoboka ndetse rimwe nibwo yaje ndumva yaravuye ibadurite nabwo afata bibafata ayo makuru aho kugira ngo indege igwe iturutse Masaka bahita bimanura kuri mu Kigali igwa mu iturutse mu uyu mutwe ureba mu mujyi w'ikibuga c'indege
icyo gihe muva Badorite
yari vuye Badorite nje nto narindimo
hari n'urugendo ngo bishoboka ko Habyarimana ashobora kuba yarasubitse rwo kujya muri Cote d'Ivoire kubera ayo makuru hari
ariko twe ntitwamenye ko ari ayo makuru uretse ko byavugwaga nyine nk'uko uri kubivuga
kuko wowe ushobora kuba warajyanye nawe mu ngendo hari wenda nyinshi kubera akazi watubwiye wakoraga hari izo wabaga mwapanze ko mujyayo zigasubikwa
oya hasi iyo twabaga twuje za formalite twanaragendaga ntaho twigeze tuvuga ngo twujuje ibyangombwa byo kuja hanze ngo tubisubike nje nta byabaye
hari ikiswe pasika ya nyuma mu muryango wa Habyarimana ubwo yari pasika imeze ite urakizi kuki yiswe pasika ya nyuma
sinakubwiye ko kenshi yakoraga nk'utuntu twutuse dukuru rimwe akadukorera aho ngaho I Kanombe ubundi akaza hariya mu Gasiza ubundi akaja mu Butotore ibyo byabagaho ndetse nko mu mezi atatu ako kantu karabaga agatumira nk'ababandi wambaza guti abayobozi bo mu nzego zo hejuru bazaga ni bande ako kantu kabagaho hariya mu Butotore mu Gasiza ndi Kanombe
nyuma y'iyo pasika habayeho urugendo rwa Badorite kubonana na Mobutu nirwo wambwiraga ko utagiyemo hari urwo wagiyemo Ibadorite Habyarimana yagiyemo
oya ntabwo nagiyeyo
nyuma y'iraswa ry'indege mwebwe abari Dar es Salaam nyine indege imaze kuraswa hakurikiyeho iki gahunda yo gutaha yapanzwe gute yapanzwe nande hari abasigayeyo byagenze gute
bakimara tukimara kumva ko Habyarimana arashwe uwo twari twirirwanye watwakiye mbese wari kuri ikipe y'abajepe yakoranye n'iyacu abajepe muri Tanzania yaraje mu gitondo ati ntimutaha ikibuga c'I Kanombe ntabwo kiri kugendwa murategereza amabwiriza mashasha ubwo twabayeho ngaho dutegereje abo haza n'undi mugabo muri ni minisiteri y'ububanyi n'amahanga aratubwira ati rero ati imbunda mwari mufite hari hashize nk'iminsi irindwi imbunda mwari mufite muzitange ubwo yari anari hamwe na wa mujepe watwakiye ati muzitange ubundi kugeza igihe amabwiriza mashasha tuzayabona turayabagezaho uko bukeye n'uko bwije kubera umutekano wanyu ubu rero twamaze amezi atatu iyo ngiyo nibwo bamwe twari turi hamwe batangiye kwitabanyikira sinzi iyo bagiye njyewe twari batatu dukomeza gusaba ko twataha mu gihugu baratwemereye ndetse tumara nk'ukwezi kwa gatandatu kose batubwira ngo tuzagenda imyanya ikaza yuzuye y'indege twagomba kuba twazanayo
ubwo mwari bugwe hehe indege yari bugwe hehe ko Kanombe subwo yari gikora icyo gihe ubwo ni mu kwa karindwi
Kanombe yari ifunze ariko nyine batubwiraga ko ku Gisenyi hakiri induza hakiri uburyo bwo kuhagera ubwo twagomba kuza tuje Gisenyi tukinjirira Gisenyi aho kuje Kigali ubwo twageze ku kibuga c'Ingoma tuzanywe n'indege ya Kamerune batuzana hariya ku Gisenyi turinjira ndumva naraharaye nk'iminsi ibiri
ku kibuga cy'indege cy'Ingoma
twabwiye uwa cy'indege cy'Ingoma tuhasanga imodoka iratuzana hamba hariya ku Gisenyi
yego ubwo se ubundi harabo muri leta yahisijyaho mwavugamaga iyi leta yitwagiye abatabazi
yido none si iyo twarabara twavuganaga nabo abari bari mu kipe ya ntuza ya bari barinze sindi kubwaho
kuko nabo barabaje pe
bari bari ku gisenyi twaravuganaga
ubwo we yari ari hehe
sindi kubwaho yari ku gisenyi hari inzu yari hari bayitaga mezo do passage
kuko niho leta yimukiye ngira ngo
niho twabasanze ubwo rero tumusanzeho bwavuze ati byakomeye Ruhengeri yafashwe nayo twe tugende nibwo twafashe inzira tuje Cyangugu
Cyangugu iyo yari tarafatwa
ntabwo yari yagafashwe
muva igisenyi mu
tuyoboka y'Icyangugu tunyuze hariya aho bita muri Pfunda twagiye n'imodoka turagenda duhinguka ya mucayi cica aho umuhanda wa Kibuye wahuriraga n'uturutse muri Nyungwe ubwo tuyoboka mu mugirere aho ngaho ikamembe
ubwo ugarutse wakomeje akazi kawe ko k'uburinzi bw'umukuru w'igihugu cyangwa
wahinduye igihe gito nk'amezi atatu gusa biza kuntu numva bitanshobokeye kubera imibereho wende ya buri munsi ndavuga nti njye ntabwo nashobora gukomeza ku gukora ntahembwa arabyemera ngo njya mu nkambi yaho bita Inera
ugeze mugeze igoma muje n'indege ya Cameroon ubwo ibyo byishyurwaga nande
ibyo rwose ntabwo nabimenya mbaje ikibazo cy'indege twe twabonye twemerewe kuza batubwira ko baduha indege turaza ubwo ibyo gukurikirana ngo izishyurwa nande n'ubundi izo twagendaga munsi twe byabazwaga
none se ugeze hariya igoma ntabwo wajya kuvugana n'umuryango wawe k'umuryango wawe ubwo nyine wari warasigaye wabaga hano
yewe
umuryango wabaga hano cyangwa wari uri i Kigali
umuryango wanjye navuganaga nawo kuva i Kigali ku Mukamira ku Gisenyi naje nzi ku muryango wa Jore
mwaravuganaga ukababwira ko uza wenda ugeze igoma warambutse uza kubareba
geze igoma nasabye imodoka kugira ngo nze njye gushaka umuryango kuko ubwo rezo yatangiye gucika amaze kumbwira ko ari ku Nyundo kuko bari barahunze bavuye mu kigo cyo ku Mukamira ubwo rero kubw'amahirwe ngiye kumva ngiye kubona ngeza aho bita mu rugerero hariya imbere y'ikigo cy'amashuri gihari ngiye kubona mbona ari muri korone y'abahungaga nahise mushyira mu modoka turagenda n'uwo munsi ntabwo twaraye ku Gisenyi imodoka zari ziri kwaka zigiye ubwo nyine turagenda duhita mpita mbajyana gutyo nari mfite umugore n'abana babiri gusa
ubwo mugeze i Cyangugu nkasanzeho situation ubwo iyo leta y'abatabazi yari ikiyikontorora yari cyangwa ubuzima bwari ubona yuko byarangiye
byari nk'akajagari ubona buri wese asa n'urugukizaye ni nayo mpamvu navuze ko ndashobora gukomeza kubana n'abantu badashobora kugira icyo bageraho natangira indi mibereho mishasha
ubwo se abari bakuriye abarinda sindikubwabo ntabwo byateye ikibazo ko uvuze ko usezeye cyangwa se hari n'abandi nkawe basezeye muri gendera
twasezeye turi batatu kandi baradukundira
waje kumenya amateka ya sindikubwabo ko yapfuye uko byagenze cyangwa
twarayakurikiranaga n'umushoferi wabatwaraga twari kumwe
mwari musanganywe kwa
Azima twanabanaga muri JP hariya ku Kimihurura yitwaga narayamenye uretse ko yaje ku Mwikongo rero baragiye ubita Nyabibwe ni muri Kongo atubwira ko sindi kubwabo twa tumaze kugenda bose tubaseza aho bitinya bibwe niho guverinoma yari iri tubaseza aho ngaho inyabibwe
niho mwabasize mwe musezera
ngiye nkomeza urugendo dufata induzi niyo navuga ishamba mbese ubwo twurira iyo misozi turigendera tugeze aho bita ikibua nibwo narayamenya dusanze aho ngaho aje nawe sha imodoka uyisize ati byarangiye
wa mushoferi wa mutwara
yego witwaga narayamenye Samuel niwe waduha amakuru yuzuye atubwira ko yanazanye nabo na ekipe ya sindi kubwaba ariko iyo umuryango we bari bari hamwe badusanzwe aho bita ikibua noneho ati muzehe yabwiye umuhungu nuko uri kundi kwibukane ntibukane izina ry'umuhungu wari urangije universite wa gasore yari ameze nka nguriye ati yasabye umuhungu we ko tumupfuka umwenda mu maso akamurasa hasigaye tukigendera tukabona kundi byagenda nguko uzi ndi kubwa wepfuye
umuhungu wese yari umusirikare ku
buryo umusivile yari arangije universite Butare
aba ari we asaba ngo
rwose se aramwibwirira arabimusaba
kuki atabisabye umusirikare
ntabwo nari mpari
hanyuma hari muri iyo leta y'abatabazi harimo premier ministre wenda niba warakurikiraga Jean Kambanda we byaje kugenda gute waba warakurikiye ngo umenye uko
byewe Jean Kambanda twarabanaga mu iyo nkambi yitwa yinera twarabanaga na nabandi binje twarabanaga na twabanaga
ubwo nabo bakomeje kumurinda
Kambanda rero yabagaho ngo twabanaga mu mwanga iyo inera hafi ni kavuma ubwo rero inkambi byabaye ngombwa ko isenywa bayirasaho inkambi irasandara amakuru ya Kambanda nyahirukiraho ntako nongeye kuyamenya nango menye n'ayabandi bandi kuko buri wese yanyuragiye n'undi ngenzira
nawe uburakomeje
ndakomeza nje mu ishamba nje
hari abandi mwari kumwe mubo mwakoranaga mubaje pe nyine
mubaje pe
hari abandi mwakomezanyije mu mashyamba
barahari na n'ubu hari uhari rumwe bamwe nyine bagiye baragenda barapfa abenshi barapfuye bakicwa ni n'ubugangi yongiye mu ishamba
wowe gutaha byagenze gute wakomeje mu mashyamba nyuma waje gufata icyemezo cyo gutaha bigenze gute
ntabwo nafashe icyemezo cyo gutaha nabagaho ndi mucuka cuko nyine ntashobora gutaha ino kubera ko nshobora kwicwa
wumvaga wakwicwa
ni rwose pe ubu rero ariko
ubihera yuko wenda wari mu barindaga umukuru w'igihugu
nibyo byivuze nibyo njye sinasigara uko biri kose uwambonaho muri baraba bo mu Rwanda yahita ndangiza ubwo rero niho byabaye ngombwa ko ngiye kubona mbona ahantu narindi
ubwo warurehe
narindi mu ishyamba rwose kuko inkotanyi zarazaga zije gucura abantu abo zihuye nabo zikabazana nkanavuga nti buriya zizabica pe ariko ntawe nigeze mbona bica ariko ku mutima nibyo byahabaga nuko biba ngombwa rero none aho ndi mbona bangezeho barahagota ubwo urumva abantu b'abasirikari bafataga amakuru mbona bangezeho
aho wari uri harimo abandi basirikare mwakoranaga benshi
oya njye ntabwo nageze iriya ngo njye muri ntuzo njye muri integarasiyo ye
wagiye mu basivili
njye nagiye mu basivili ariko noneho bakaza baraza kundeba no kuza hari umusirikare twazanye babiri twari hamwe mwako nakwita ngo ni agasisoro k'inkambi ubwo rero barakagota bamaze kukagota bahita bangeraho bati dutahe manza no kwanga kubera impungenge
bakuvuga mu izina
cyane rwose banahamagaraga nkiyumva kenshi bati ngwino dutahe nkabihisha
ntabwo mbere yuko bagota inkambi hari umuntu wakugezeho wenda ati watashye waje tukagenda
oya bahamagaraga n'abasirikare bahamagaraga gusa tawaje kubinyigisha ubwo rero byabaye ngombwa ko ati dutahe turaje ngo ntinyabuneka ntaho munjanye ntabwo nshaka gutaha ni nako nababwiye batiriho muzehe
usaza imigeri
batiriho muzehe ntabwo twe twaje kukwicira hano ntituvuze kutazapfa ariko nunapfa ntuzagwa mu iri shamba ariko nanone naje nabona uko bamfashe mbona nzuko umuntu prisonnier de guerre bamugenza nkumva mfite imitima ibiri yuko ntacu nshobora kuba
ntabwo byabaye ngombwa kubibwira uti
baje banzi nta banzi gutya 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 nkabona ari kumbwira ari kumbwira wowe ni mu majoro nageze witwa bakomeza Denis wari komanda brigade yaba ati koko ugwe mwirishamba nasoni
we wari umuzi uwo ngo
ntabwo nari munsi we ari kwambwira gutyo ntabwo nari munsi ati ntabwo ndi none siko nahunze nabigenzane ati rero humura ataha mu Rwanda tusubiye mu gihugu cyabo
ntabwo byasabye yuko ubibwira ko wari umujepe wari
ntaho nisobanuye rwose baje banzi pe ariyo kipe yangezeho ariyo peloto yangezeho ari muri ntuza mu ico ciciro ca brigade aho bakoreraga hitwa Imarembo ntawe wavuze ngo witwa nde ninde ahubwo uretse abaza bari kwanga ngo atirika turi bisengere umva abantu abivuze gutyo
mu baturage mwari
ko oya mu basirikari nari nsanga ngo huze inkotanye
hanyuma uvuye aho ubwo ni mu bice bya za Bukavukure
naho bita Imarembo wari kare
mwari mwarenze
twari turi mu ishyamba ry'iwari kare aho bita Imarembo niyo mazina azwi
ubwo washyikiye he ubwo hari mu wuhe mwaka
ni muri 2002 mu kwa munani
washyikiye Mutoba
naraje kubuteriranzana ingeza ku gisenyi Mutobo
nuko waje na helikopteri
naje na helikopteri
kubera iki bari wowe waje na helikopteri nuko wari
abanzanye nibo babishyiye urumva ko bari bamfashe banzana gutyo nta n'uwanciyeho nta n'uwamputaje barasekaga bashaka kunganiza rero nyine bohereje helikopteri ndetse iyaje mbere sinazanye nayo
harimo abandi
yazanye famiye yanje
yego
njye bashatse ko nsigara ndasigara hashize nk'ibicumweru bohereza indi niyo nazanye nayo
nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri Kisoro FM muri Uganda kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com
hari abandi mwari kumwe mu gisirikare cyo kwa Habyarimana mwatahanye
oya ntabwo ntabwo ninjye natashe njyenyine nende hamwe n'umusirikare usanzwe wabaye i Kanombe twabanaga nk'umupromeseje
ariko watari mu bajepe
ntabwo yabaga mu bajepe
none ugeze rero i Mutobo wahamaze igihe kingana iki
i Mutobo nahamaze ukwezi n'igice
kuko abandi bahamara amezi atandatu
nasanze bagiye kurangiza hari uwayoboraga ikigo witwaga Musonera yananyokipaga rwose cyane tukiganirira arambwira ati si biri uri kwiga ko ndi kubona ubizi akaza n'unyigisha ku giti cye twirirwaga twicaranye aho ngaho ubwo rero ati si ngombwa kuzategereza indi tranche izagira wowe uratahana niyo wasanze niyo mpamvu nahamaze ukwezi n'igice abandi bamara 2-3
nakubaza nti abo mu gisirikare cyatsinzwe mwari kumwe mu gisirikare cya Habyarimana bahungiye mu burasirazuba bwa Congo bajya mu mitwe irimo na FDLR wowe ntabwo wawugiyemo
yewe ntabwo kigeri ukavu nkurikije wenda nuko nabibonaga no mu Rwanda numvaga ntaje gukora igisirikare kitazagifugira
wabonaga ntacyo bazagera
mu bwenge bwanje nabibonaga
hari abavuga ko bababuzaga no gutaha
amfi boze nyine bavuga ko uramutse atashe ageze ino bamwica ibyo byaravugwaga nanje ariko nanje urumva nanje nabyiyumvagamo ko ndamuse ntashe napfa
murangije mutobo urumva icyo gihe mbere yuko indege yowa warindaga iraswa ihanurwa wari ufite imyaka mike 30 na
nari nkiri mfite ingufu rwose
none utashye kuki utasabye ku cya mu gisirikare kuko hari benshi batahutse bahoze mu gisirikare cya Habyarimana babaye integrated mu gisirikare cy'igihugu
yewe n'ubundi nkiri mu gisirikare tukirimo tutabitaragenda kuriya narindi mu nzira zo gusezera
ku myaka 30 ngira ngo wari ufite nibiri hari
ni itatu yego ariko nashaka gusezera nshakuje kwikorera hanze na igisirikare ni icyemezo nari narafashe ko ntagishaka kumusezera
cyangwa wari warabonye intege nke ziri mu gisirikare cya Habyarimana
nicyo mvuge nifuza kwigirira imibereho yo hanze nico kini iyo ntuza nari mfite ko nari mfite benshi banjyana hanze nk'abana nabo bakorera hanze
ese buriya ko mwarindaga Habyarimana ariko ku rundi ruhande hari intambara yo kubohora igihugu ya RPF mwabonaga mwebwe hagati yanyu mubivugana mwabonaga ko RPF barusha imbaraga mwabibonaga
ya kumbaraga ku ngufu habonaga bataturusha ariko ku byerekeranye na politiki
gute uvuga ko RPF batabarushaga imbaraga kandi yarabafatanaga ibice byinshi ni gute uvuga ko itabarushaga imbaraga
ariko uko babifataga hari ibyo bamaranaga nk'umunsi tukabibakuramo gutyo bikagaranzukana ko gutyo
hari naho tuzi RPF yageze mu marembo ya Kigali iza gusubira inyuma
kubera nyine imiyoborere yari yo hasi ku ruhande rwacu iyo imiyoborere yapfuye rero byose birazamba uburyo
ufata icyemezo rero uti sinajya mu gisirikare ko ufite ubumenyi washobora kuba watangamo kuki uvuye mutobo utabisabye wenda cyangwa warabisabye ntibyakunze
nagombaga kubisaba ikitaranshobokeye naje kurwara mu mavi ndi mu ishyamba urwaye mu mavi nkavuga nti nanabibwiye ibingira kubingira nagiyeyo naramwitabye
generali bingira
hari akwishyumbi kurura rero naje kurwara mu mavi nagenda nkumva wapi nkavuga nti ese ubu naje kuba umusirikare koko nzafatwe mbiri kubera ko nanane yo kugenda ngiki cyatumye ntaje mu gisirikare ngende bibe ngombwa ko njya ku rugerero nanirwa kugenda narigenza ngasimbuka bamfate mbiri kubera ko nanane yo kugenda
ariko hari amasomo cyangwa se ubunararibonye washoboraga kuba wasangiza abandi
mu gisirikare ntabwo uvuga
cyangwa wabonaga yuko imyaka igiye
mu gisirikare ntabwo wavuga ngo nzakora iki ntabwo wagenda uvuga ngo nzatanga ubumenyi baguha amabwiriza ya gisirikare akuganishije ntugana ntabwo rero nagomba kandi mu gisirikare nyine nk'umuntu wari uzi ibya gisirikare ntabwo nagomba kubwira ngo nzavuga ngo nziki nicyo ndakora bagomba neza banshize mu iyo kipe bavuga bati muje hariya hari ibyo mugiye kureba iyo byerekeranye n'umwanzi nagomba kuvuga ngo nje nzigisha gusa
dusoza wumva ku myaka 69 ejo hazaza hawe ukurikije imirimo wakoze ukurikije uko ubayeho ejo hazaza hawe uhareba gute
nkurikije aho ngeze nkabisanisha n'aho mvuye uko biri kose ndumva ndi mu ntekanye kandi nta kindi mu maso yanjye uko mbona nta nzitizi ziri imbere yanjye zishobora kumpungabanya napfa nk'uko abandi bose bapfa singifite ingufu zo guhinga nabibwiriza abana banje hari ibyo korora uwiza gakurikira ibyo yize nje ndi kubona imbere yanje ari hazima nta kibazo mfite
ndagushimiye cyane
murakoze
Mushimire cyane Senyeri Salasiere kubwo kwemera kuganira natwe mbashimire namwe mwese abaduteza amatwi mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza gende Ive Buchan